Call me Founder TZ. Oh na 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 na.
Spit the beat, baby.
Raza, sorry. Moyo nina dugu dugu nata kwa mi. Mwite na dada Dori. Aje na wale wenzake wa Jessica. Baba na mama, sorry. Nomba mnisikilize na chonge. Jana mlikuwa pori. Tumana sijapata muda wa kuwame. Baba mama mkubali, Raza mkubali, mwanenu nanze imba. Yeni mziki ni kipaji changu miki, nikataza moyo nitaumia. Na kuhusu shule msijali, mambo ya koshwari, wala inapia. Sina mwona Raza Diamond, na yule makonde nae. Wapo wengi kama kina Nandi, wote walianza kama mie. Sina mwona Raza Diamond, na yule makonde nae. Wapo wengi kama kina Nandi, wote walianza kama mie. Baba ni supporti, ni supporti. Mama ni supporti, ni supporti. Kaka dada ni supporti, ni supporti. Na wadom ni supporti, ni supporti. Mother, father, pamoja na brother, please nisikilize ninachoongea. Nitaji no mbaji, hicho ndo kipaji changu. Ninachotaka zaidi baraka we mwanga wangu. Mziki sio uhuni, mziki sio shubada. Mziki ni kazi kwa kazi, ka kazi zengine mother. Hona najua kuchana, tena mambo ya mana. Taka niwe kama wale walozaga toka jana. He, ma, kinikataza ntaumia. Nomba baraka malengo nweze fikia. Chaka mchaka mwenda pole haji kwa imama. Nitapambana hili kesho nizishinga dola. Raza Diamond, na yule makonde nae. Wapo wengi kama kina Nandi, wote walianza kama mie. Sina mwona Raza Diamond, na yule makonde nae. Wapo wengi kama kina Nandi, wote walianza kama mie. Baba ni supporti,
ni supporti,
ni supporti. Mama ni supporti,
ni supporti,
ni supporti. Kaka dada ni supporti, ni supporti. Na wadom ni supporti, ni supporti. Ni supporti jamani, ni supporti.
Ni supporti jamani, ni supporti.
Spade make this.